Hi guys!
Hello!
How are you?
How do you do? How do you do?
Today it feels like we really want me to do that action.
Take one and
action. I thank God Nisku Ningine Tena and Ame Tupa Neema Yakuweza Tena Kupata Nafasi Yaku Fanya kila alichotuitia kufanya.
Yeah. And it's the last Monday of April.
Oh yeah. I feel like I'm April in coffee.
Imekuwa fupi mimi haraka
Mambo
kwa sababu imekuwa ni mengi. Mambo kwa sababu imekuwa ni mengi.
Okay. Gasa Danieli June imepita into my mind and I'm like, "What?" Yani tuko na kitu kimoja tu ndio kimezuia sisi na June. That's me.
Why did you have to put it that way?
Why?
That is me.
Kwa kama nakienda fasta kama
M. Why? Why? Anyways, guys.
Jiji, kwa nini amemwona kama
June? Mimi hapa okay. Yani wewe sasa ulivyosema ulivyoanza ndio kaanza like umeanza kutupandia mbegu za kwamba like okay, June. Anyways, June is actually, why are we talking about June? I don't know.
Anyways, let's enjoy the moment.
Let's be present.
So yeah, guys, my name is Gift. You can just call me Gigi.
I'm Belinda Lifford. You can call me Belinda Baba Lifford.
Yeah, kwa nyambo mmekwepo and then imshares where by now. Tunajikuta tunaanza but we are like, okay, we have not introduced ourselves.
Oh yeah.
Kwa wembe ni mara kwanza, guys, we love first timers.
Oh yeah.
Yeah. So kwa wembe ni mara kwanza, karibu sana. This is Sikio Podcast that tunaongea about so many different things. Faith, relationships, finances, and all that. Now the purpose is just in becoming better.
Yeah. Thank you guys. Thank you guys for listening. Unajua hizi a few days ago kuna watu walikuwa wananiambia wanatusikiliza watu, I was like, oh my gosh, wanatusikiliza, I'm like, oh my god. Anyways, guys, we appreciate everybody who is listening to this, like the tribe. Now what ambao mnatuambia kama mnatusikiliza, guys, it really feels good. When you tell us, it means a lot. Inatu encourage, inafanya nini na wengine, yani like, anyways. Yeah, so thank you all. We love you so much.
So yeah, guys, welcome back.
Yay!
Today, everything. You're like, okay, it's a conversation. So let's just have a conversation with our tribe.
Yeah.
Now to involve, come how did it all come about?
Yes.
So a day before today, we kind of met and tukagusa something kidogo about self-med. Africa is here to happen. And then leo, tumekutana specifically kwa jia kurecording. We're like, okay, even before that, tukwa tunaongelea nini?
Yeah.
And we're like, we're talking about self-med. We're like, okay, let's tusikie sisi wenyewe mawazo yetu. On the self-med. And I think baby atambia kwanza.
Okay, so mimi nika naambia Gigi kwamba, first of all, nika naambia I actually don't agree na hiyo term yourself made. Kwa sababu mimi binafsi sasa nika na share na Gigi mtazamo wangu, ndo mpaka tukapata hiyo conversation, we said okay, let's talk about this. Nika naambia Gigi, I don't agree na term self made because I believe kwamba it takes God na it takes community ama people to make somebody. Na nika naambia Gigi, unakuta kuna scenarios mbalimbali, maana kuna watu tofauti. Kuna mwingine ambaye labda let's say hana kabisa familia, let's say immediate family, labda ni yatima, hana labda rafiki wa karibu, hana ni yani yuko yeye kama yeye, and then katika kupambana na maisha akaja aka make it in life, anaweza akasema self-made. Nikamwambia I still don't believe kwamba ni self-made kwa sababu huyo mtu kwanza anaishi duniani, anakutana na watu na ana interact na watu either directly indirect, na interactions zote haimaanishi kwamba ni positive. Zinaweza zikawa zingine negative, na mwingine out of feeling negative interaction na watu ndo mwingine labda anapata hasira kwamba anyways, huyu mtu amenidharau, let me work hard ili niweze kuja kupata hela, ama let me work hard ili niweze kufanya. Kwa nika naambia mimi I don't believe kwenye hiyo kwamba ni mtu anasema kwamba like ni self made. Yani naamini kwamba kuna nafasi ya Mungu na kuna nafasi ya community. Sasa katika hapo nafasi ya community inaweza ikawa sio lazima iwe positive, inaweza ikawa kwamba the community ilitumika kukuboost wewe negatively, maybe because walikomi street, ukaona kwamba no, hapana,
walikeza sumu.
Ukaona kwamba nile ikani kama driving force ya kwamba okay, kama unajua kuna mwingine labda kuna mimi share kutana na stories mtu anasema alikuwa ni mwanaume, like maybe mdada amemkataa kwa sababu alikuwa hana hela. Ile kampa hasira kwamba let me work hard nipate hela. Alafu nikipata hela sitomfuata yule mdada, nitakuwa na nyingine ila ni ataona kwamba nina hela. Kwa hiyo yani kwamba nikaanza kwamba like mimi nikaambia jiji, I don't believe in the term yourself made, because I believe kwamba all of us, kwanza kuna nafasi ya Mungu, alafu kuna nafasi ya community. Kwa katika kuongea hapo ndio jiji naye kana share na mimi her thoughts, ndio mpaka tukafikia sasa okay, let's have this conversation kwenye podcast. So now let me welcome Jiji.
So yeah, kwa bebe akawa okay, tufanye nilimfanya chambo sababu nilimfanya like let me hear you first.
Jamani mmeona guys, mwana sheria huyu.
So I made her to go first and that was her view.
Yeah.
And then mimi nikamwambia kwamba sababu nilikuwa tu nimeondoka na hiyo tembe hiyo term self-made. But the first thing I went to Google. Nika Google like what dictionaries tofauti za Google zinasema kuhusiana na self-made. Kwa in simple terms tu ni kwamba ni mtu ambaye amekuwa successful, na hadi wanatolea mifano kwamba somebody amekuwa rich au millionaire through her own efforts or through his or her own efforts. Na sio zile mambo labda za amerithi, amefanya nini na mambo kama hayo. Yeah, sasa nikaanza kutafakari efforts maana yake ni nini. Lakini efforts pia kulingana na milengo tofauti ya watu. Kwa sababu hapo tunaongelea when we speak of a person, tunaongelea vitu vingi sana ambavyo vinamfanya mtu. Kuna culture, kuna mazoea yake binafsi, kuna watu waliokuwa wamemzunguka, kuna imani and all that. Kwa hiyo ina maana mtu anasema kama nimefanya efforts, pia nikajipa kwamba okay, ndamgeni mzuri tu kumuuliza mtu what kind of efforts have you made. Kwa sababu unaweza ukaassume kama effort ni hizi, kumbe kutaka effort zake zilikuwa ni kukesha labda huko makaburini or something.
Effort
yeah,
yeah,
kuna watu wana discipline, kuna watu wana masharti na wanasimamia vizuri.
Yeah, very true.
Na kikuelezea alivyo ni kweli, mtu Mungu anautumia ni kubwa sana.
Yeah.
Lakini inawezekana effort zake zimekuwa kwenye kutoa sana sadaka, lakini bado tutakuja ametoa sadaka kwenye madhabahu gani. Yeah. Mtoa sadaka kwa Mungu gani? There is all that. Anaweza kaa kama like ndo kama alitransma mtu ukisikia mtu kwa mfano shule amepata division 1, you assume mtu alikuwa anasoma sana, anakesha na all that. Lakini kuna watu tu wana akili
mwanzangu,
wana akili nyepesi zaidi, ana akili nyepesi zaidi. Akishasikia pale amemwangalia mwalimu na anavyofanya uso wake na kichwa na mdomo unavyoenda, na akisikia amemaliza akienda ana deliver kama kilichokuwa kimefanya kimetoka na anapata zake division 1. Kuna huyu mwingine inabidi akitoka pale aandike na summary kidogo. Alafu kuna huyu sasa inabidi asikilize, aandike summary,
adiscuss na watu. Amke usiku kusoma.
Amke usiku kusoma, akeshe. Na akiwa dakika chache kabla ya mtihani, revise
ile kistobe chake.
Ikiwezekana ajitengenezeje na formula ya kukariri.
Akifika kule,
ana deliver na ana wote wamepata division 1.
Oh yeah.
Lakini kwa mtazamo wa kawaida tunaassume probably wote walifanya wauli wa mtu wa mwisho ambaye amekesha, amefanya nini, amefanya nini. Kwa hiyo unakuta mwisho siku efforts inaweza ikawa ni vitu vingi vya tofauti tofauti kulingana na aina ya mtu, imani na hayo yote. Lakini mtu mwingine efforts inawezekana alikuwa yuko very disciplined kwenye mambo labda ya hesabu, kwenye kufanya kazi, alikuwa apotezi muda, alikuwa labda anasimamia muda wake vizuri sana. Mwingine ukuta alikuwa ni mkali, kwa efforts zake anaamini kwenye kuwa very mkali, yani hakutokuwa hamna kuwa soft na wafanyakazi wako, hamna kutokuwa soft na nini, hakuna muda wa kuwa, hamna muda social life and all that, yana count as efforts. Mwingine alikuwa na balance ya hayo yote.
Na hiyo kwake ndio effort yake sasa.
Kwake ndio effort yake. Bata amekula kidogo, kuna muda alijikaza kidogo mbele fanya nini, lakini mwisho wa siku nakuta results zikatokea hapo zipotokea. Kwa hiyo lakini pia kuna mtu ambaye efforts zake zimeinclude hayo, lakini zimeinclude pia kwenye kumtafuta Mungu, kutafuta ufahamu. Kwa sababu tunaamini katika Kristo, neno amesema utafuteni kwanza ufahamu wake, mengine yote mtazidishiwa. Usikute efforts zake, his or her first effort was to find God and his will na kufanya kazi kwa bidii, maana pia Mungu amesema tabiri kazi za mikono yetu. Lakini tunaambiwa kwamba mvivu na asili, kwa hakuwa mvivu, alikuwa na discipline, amemtafuta Mungu, amesimamia neno la Mungu, amefanya kazi kwa uaminifu, amekuwa mwaminifu katika nini yake na amekuwa successful. Hence then I said through my own efforts. Yeah. Okay. Kwa hiyo in short tukawa tumekuja kwamba like okay. inaweza ikawa subjective tukisema self men depending with all that na kingine nikaa nimepata kwamba mwisho wa siku asili ya mtu ndio itakaofanya pia tuweze kuelewa huyu mtu tunamweka kwenye kundi gani. Akisema self men na anaamua tu kuwa I don't know, sitaki kutumia neno selfish, maana ni kama lina fit, lakini mtu ambaye tuseme ni kama hataki ku appreciate tu, ni mtu ambaye yani let's say ni ana kiburi,
ana sense of pride,
ana sense of pride ya kidogo, lakini unakuta mwingine ana humility, atakwambia like okay, mimi kwetu sikuzaliwa kwenye the most advantageous home, japokuwa tunaambia kila mtu ana advantage in one way or another, kwamba sikuwa kwenye most advantageous home, tulikuwa we were poor and all that, tulikuwa tu just middleman family, hile tu kwamba chakula kilikuwepo na mahitaji ya kawaida,
amlali
njia hanasa, zile tunazoita anasa ndio unamwambia kutaka kujisikia vizuri, unaamua kutem vitu kama anasa
ili ujipe moyo,
ili ujipe moyo kama cha mwanzo si chakula, matunda ni anasa, ya nini
mboga za majani ni anasa, kikubwa tumekula, ila mimi napenda hii hapa, sasa sijipi moyo, ila napenda tu maharage jamani. Maharage napenda.
You see all that. Kwa ikawa kwamba okay, kuna watu ambao ni wana humility, wana unyenyekevu in nature. Kwa katika hayo yote utaona tena namna mtu ambaye atajielezea kwamba okay, leo tunakuona uko hapa. Maybe you can tell us about the journey and all that. Kitakutem tu kuna namna ambayo ata appreciate the places and spaces ambazo ameweza kupita mpaka kufika kwa alipofika, lakini pia choices alizofanya, watu alio encounter nao in both negative and positive situations. Kwa sababu ndio kama ulivyosema, kuna mtu anaweza kaa interaction na watu hazikuwa positive, lakini ndio zimemfanya kwamba zikampa ile drive ya kama like okay, you can do better, you can become a person, you can do 1, 2, 3 na kweli akafanya. Na mwingine anaweza kuta extent ya mazingira ambayo alikuwa very encouraging, very supportive, na tukiingia supportive, wengi tunashughulika supportive in terms of mind, like unawezekana mtu alikuwa kwamba like they were ile emotional support, physical
they are there.
Kwa sababu imagine you have all these dreams and then maybe una familia, una watoto na nini, huna community, huna watu wa kukusaidia, labda with your kids, with one to three, kuna same tu ambao utakosa balance, utakosa balance, hence unaweza usifanye to the highest ambao utegemea kufanya just because kupata hiki kingine ambacho tulikuwa kupata. Lakini pia inawezekana haukuwa na hiyo vyote, lakini kuna watu tulikuwa nao wanaku finance here and there, au kwa sababu ya hesabu yako, kwa support pia can inaweza ikaangaliwa kwenye namna nyingine nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo tukawa like okay, lakini pia tukawa tumefika point, tukaongea kwamba kwamba asili ya mtu ninaofanya sasa hiyo swala la self made ionekane, is it something or is not a thing? Na kama it's a thing, is it a correct thing? Is it a correct or a right thing? Kusema kama I'm a self-made person, wakati tunajua kabisa hapa ulimwengu na huko peke yako, you are surrounded, lakini pia haukujiweka. Ndio tukaenda mbele, then tukaongea vitu tofauti tofauti, tukaja hadi kwenye story ya Joseph na ndugu zake. Kwa mfano, Joseph alikuwa mistreated. Tena mistreated
na ndugu zake wa damu.
Inaweza kutaji ikita sound kama ni underworld or something, kama neno ambayo ni kama halija fit in.
Haijabeba uzito wa maswahiba
aliyoyapitia kwa sababu ya ndugu zake. Lakini Joseph baadaye tunaona anafanikiwa, anakuwa mtu mkuu, hadi baba yake na ndugu zake inabidi waende Joseph alipo in the Bible. Baadaye baba mtu anakufa, ndugu zake wanakuwa more devastated after the death of their dad kwa sababu wanaona sasa ndio muda ambao labda karma through Joseph itatake place. Kwamba sasa mtetezi wetu tena hayupo. Tuliomfanya Joseph wote tunayafunguka. Sasa ndio nadhani ndio muda wa payback umefika, tuonyeshe namna ambavyo ambavyo amekuwa self-made. Maana he had no family.
Alikuwa ugenini.
Kuna muda ameenda gerezani na all that, ni mazingira ambayo hayakuwa friendly kufika pale. Lakini what do you say about Joseph? Joseph ameshia kusema kwamba walimwazia hiki, lakini Mungu alimwazia mema. Na katika wema wa Mungu ndipo amefika hapo halipo. Kwa unaona kama nimtambia kusema alikuwa na all the reasons kibinadamu. Like, I had no family, I had no friends. Sikuwa sehemu ambayo naijua. I was young, I was 1, 2, 3, I needed you guys. Ila mkanifanyia 1, 2, 3. Here I am. I'm very self-made and I'm going to show you guys. Hata angeamua tu, unajua kuna mda mwingine mtu hakuui. Ila anakupa matukio ambayo utachagua wewe. Kujitanguliza. au kujiondoa. Maana kupungua pia anaweza kaona kama it's a favor. Like,
oh, yeah.
Kama anakupunguzia kashikashi. Kwa atakuwa like, I'll be giving you some
cheap mdogo.
Mdogo mdogo. Mwisho siku mamuzi itakuwa ni hapa. Kujimaliza au kujiondoa. Ya, lakini naona Joseph was, alikuwa na humility within him.
Yeah.
Alikuwa na jua nafasi ya Mungu kufika pale. Lakini aliweza kumundua na kuappreciate na kurecognize. Na nafasi na kusudi la Mungu. Ya ye kupitia yale aliyopitia yote through his prayers. Ya. Lakini ndio tukija kibinadamu nasema kwamba alikuwa na nafasi ya
kusema kwamba
na ni tofauti.
Yeah. Yeah.
Tukarudi tena mwanzo kabisa, Mungu wakati anatumba alitokea ile self self will, tunasema
ni free will.
Free will, yes. Kama tunaweza kuchagua mema na
mabaya.
Go through that, hiyo kuwa na free will ndio inaweza kutufanya tufanye machaguzi tofauti. Ambao machaguzi yatatufanya either tuwe watu ambao tunatambua nafasi ya Mungu, tunatambua nafasi za watu, tunatambua nafasi zetu binafsi, kwa sababu pia mwisho siku sisi wenyewe, yani mimi as gift, wewe as baby, tayari sio you are a single being, lakini you have been made with
na mwili, roho, nafsi.
And through that naendelea kupata kwamba hata si selfish binadamu tumetoa, sababu God is not selfish. Ndio maana tunaona alipokuja kuanza kutuumba sisi binadamu, tupe the most, I'll say the most special creatures, akasema na tumfanye. Akusema tena yeye Mungu Baba peke yake ndo afanye. Maana kule kwingine, as I've read the Bible, kuona kama akiwa haya na tumfanye ng'ombe.
Au na tutamke usiku asubuhi.
Huyo alikuwa anatamka.
Anasema let there be what.
Lakini alipokuja kutufanya sisi, akajiweka yeye katika utatu wake wote, kwamba wote wahusike katika kutufanya. Lakini pia katika kutufanya, hakutufanya tu kwa kama kichi za moto tumerekati kama mchicha umekuwa umetokezea hapo. No, tuliumbwa tukatengeneza tukatokea kama tuna nafsi, roho
na mwili,
na vyote vinatufanya kuwa who we are. Kwa mwisho wa siku ni kwamba mimi kama gift, I'm a dependent of my body, my soul, spirit, and my spirit, kuweza kuwa the person that God has created me to be. Lakini at the same time, namna ya kutumia that free will ambao Mungu amenipa kuweza kufanya the right or the wrong choices. Na ndo huko tunaona hata huko mwanzo kuna anguko and all that. Kwa tukajikuta tumefika hadi hapo and you're like, okay. So with all this, maybe we can go back to self-made.
Sasa hapa, I don't know kama tutarudi tena kwenye self-made of it, but I love the way ambavyo you've like umetupitisha huko kote mpaka hapo. Maana pia kabla tujaanza kurecord, kuna point DJ aliongea of mic, nitaka kusema off camera. of mic kwamba
in camera pia.
Amen, in camera. Ah, jamani yake nani. Sasa kuna point DJ akawa ameongea kwamba kama ukiangalia tu sisi wenyewe kama wenyewe, maana wakati tunaongelea ile point ya kwamba mimi wakati namwambia Jesus mimi naona kwamba like I don't believe in ile self made and everything, so DJ akawa anaelezea kama ambavyo ametuelezea hapa, na ndio pia akaongelea point ya kwamba ukiangalia hata tu yani ile Mungu alivyokuwa amemuumba mwanadamu, akaongelea point ya kwamba hakuumba yani hakuumba unini individual as in yani hakuumba tu roho peke yake, kama ambavyo hapo awali ameongelea kwamba Gigi is a body, a spirit and a soul. Kwa hiyo ina maana hivyo vitu vyote vitachukua, hivyo vyote vinazidi ku reflect namna ambavyo Mungu ameumba tuseme nini system, ama tuseme mfumo, program ama vipi, lakini tuongelea bila net system, kwa sababu system unakuta yani kitu mpaka create system kina ina maana kina muunganiko wa vitu vingi. Kwa mwenyewe tu Mungu ambavyo namna tu amemuumba binadamu, amemuumba kwenye format ya system. Kwa in that case ndo tukawa naendelea kuongea jiji akasema sasa kwenye ukija kwenye muktadha kwamba tunajua sasa kama alivyoelezea inategemeana na namna ambavyo personality ya mtu ilivyo ndo itaweza kumpa nafasi ya kujua kwamba okay ama ku agree na kusema kwamba mimi I'm not self made. Unajua like I took 1, 2, 3, 4 kufika hapa. Lakini sasa ukija hata kwenye upande wa Mungu pia alivyokuwa ametumba kama hivyo, it's a system ambayo it's not just a spirit, kwa sababu ukiwa just a spirit utashindwa kuexist hapa duniani mpaka utafute mwili ndio uweze kufanya mambo yako. Kwa hiyo kwa muktadha huo sasa ina maana kwamba hata kama hatuoni watu ama hatumuoni Mungu, lakini Mungu na watu na we mwenyewe, kila mtu ana nafasi ya kutengeneza ile kwamba like heading towards the journey na ama greatness ama kuelekea ile nafasi ambayo mtu amepewa. Na tukiweza kugundua, kwa sababu anasema kwamba kuna ile, kuna I don't remember the exact quotation of the statement, lakini naongelea kwamba yani kitu, yani usipokijua kitu it's very easy to misuse it.
Yeah,
usipojua information from the latest, hata kuna watu hapa we have smartphones, lakini not everybody anaitumia smartphone yake to the fullest. Utakuta tu sasa tutaishia kuongea, kuchat WhatsApp, Instagram, kupiga picha kamera, kurekodi. Ila kuna mwingine the same phone anaitumia kwa matumizi mengi sana.
Yeah.
Kwa sababu gani? Kwa sababu ana more information about it na anajua, yuko aware. Kwa hiyo tusipokuwa aware na the fact kwamba kuna ile kwamba like Mungu ametitengeneza, ni kwamba kuanzia nature mtu tu binafsi ameweka kwenye mfumo ama with systems, it means every part ina nafasi yake. Kwa hata kwenye sisi hivi tunavyoishi, haijalishi mtu anayetusikiza sasa hivi hapa, mwingine anaweza akasema mimi jamani nilikuwa yatima, ni kweli, and we not even downplay that. Mwingine labda amekulia kwenye mazingira sijui mama wa kambo, baba wa kambo, we don't downplay that. Mwingine amekulia kwenye mazingira kutisika, we don't downplay that. Kwamba kama alivyozia jiji kwamba maybe you made effort either kumtafuta Mungu, kufanya kazi kabili, kufanya mpaka kufika hapo ulipofika. Lakini tukiweza kugundua kwamba it's not I ambaye pekee ndo nimesimama hapa leo. Watu wanaweza wakatuona sisi labda pa kwa kama watu wanatusikia sisi sikio podcast. But in reality there are so many people behind us ambao yani they are making sikio podcast iwepo hapa leo. Yani so many people, watu wataona mfano kama ni picha zetu au kama watatona just the two of us. Lakini yani it has taken a lot of people, na pengine hata kuna wengine hata hatuwajui bado. Mwanzo kutoka kuna mwingine somewhere yeye maombi yake ndio yanafanya we exist leo hapa. Umeona? Kwa hiyo tukiweza kugundua hivyo pia itatupa malisho kusema jiji kuondokana na kibri. Itatupa kuwa na sense of humility kwamba mimi siko hapa jinsi hapa jinsi nilivyo kwa sababu ya kwamba, na hiyo pia itatupa kuelewa na kuwa msaada pia kwa wengine. Kwamba kuna wengine wanaweza kumuona kwamba kweli ana potentials, anakalia mgodi, anafanya nini, lakini kumbe wewe kumuona vile na kuanza maybe kukonde, unajua kuna ile okay, kuna coach na kuna cheerleader. Coach kazi yake ni kupush ability ya mchezaji. Cheerleader kazi yake ni kucelebrate. Sasa wote wawili wanahusika, ila uwanjani tunakuja kumuona ni mchezaji. Hivyo ehe. Kwa mwisho siku tukiweza ku acknowledge na kugundua like from the deepest parts of our hearts kwamba hata yule ambaye alikuwa anaonekana alikuwa ni adui ama sio nini, hata yule mtu ambaye ukopo unasema kwamba I'm cutting you off, sio nini, yani wote hao wame play part kwenye kuna nini. Hiyo itatupa kwenye, itatupa kuwa kwenye nafasi ya kuwa humble, lakini pia ya kuweza pia kuwa msaada kwa wengine pia, kwamba kujua kwamba okay, mimi ina maana whatever that I do today inaweza ikamdestroy ama ikamtengeneza huyu mtu, lakini haitapita bure, yani itakuwa na impact. Jambo nitakalo lisema ama namna nitakavyo act. Kuna point pia Gigi aliongelea, I hope mtaweza kukumbuka namna aliongelea, lakini yani kwamba hey Holy Spirit remind me, ila ile point ambayo Gigi alikuwa anaongelea kwamba yani mwisho wa siku when you're talking about we are wired, yani kwamba we are wired to yani everybody is wired. Mungu wangu, yani like the point nimeelewa inakuja alafu ila yani kwamba kuna point uko naongelea off mic kwamba hata namna ambavyo kwamba tukishagundua kwamba hata sisi tuko leo mtu binafsi hajatengenezwa as an individual kivyake, tayari mwenyewe ni group like it, itakuwa ni rahisi pia kuact na kutumia free will yetu vizuri, kwa sababu utakuwa unajua my choices hazina affect tu mimi, iwe ni positively ama negatively, zinamuaffect pia hata na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Kwa mwisho wa siku tukiweza ku acknowledge na kugundua kwamba okay, mimi siko hapa just because niko hapa mwenyewe, sijui tangu nizaliwe sijui nimepambana mwenyewe, hapana. Choices za watu zimechangia wewe kuwa hivyo ulivyo. Kwa ina maana na wewe choices zako pia zinachangia, zina mchango wa kumfanya mtu awe jinsi alivyo. Ina maana hata choices zetu sisi zina mchango za kufanya hata viongozi wetu jinsi namna alivyo ama yeah. choices zao kama ambavyo zina namna ya kutufanya sisi tuwe jinsi tulivyo, it has that power. Kwa tukiweza kugundua kwamba it takes everything ama it takes everybody, kwenye previous episode wakati tuko na Pastor John Martin aliongelea kwenye swala ku accept the call kwamba akamwambia mtu like it takes everything na ile statement was very deep me kwangu, kwamba like yani tukigundua kwamba it takes everything, kuna vitu ambavyo tutakuwa tunawaza zaidi kabla hatujaviongea. Mfano, ah bwana, hii ndio jinsi ilivyo. Labda ndio ilivyo like watu waweze wakakaa bila kutoa rushwa. No. Hapo ndio ilivyo, sijui barabarani ukikamatwa na traffic lazima tu. Yaani kuna vitu tukishajua kwamba like it takes everything, why? Because everything ina affect namna ambavyo mimi nakuwa, lakini pia mimi ninavyokuwa ina affect namna jiji atakavyokuwa somehow.
Yeah.
Lakini pia hata mwingine pia ambaye hayuko connected to us. Kwa tukishagundua hivyo itatupa na yani itatupa kutoka kwenye nafasi ya kuweza kutumia free will yetu positively, kwa sababu kuna uzima na mauti vimewekwa hapo mbele. Namna ya kuchagua uzima ama mauti, afsa zingine bwana, anyways, uzima na mauti saa zingine haviji kama vimejiname kwamba mimi ni mauti, mimi ni uzima. Saa zingine inakuja tu in just in a package event. Yani ina uzima unakuja tu kwenye naniliu, maybe in character.
Yeah.
Mauti inakuja tu maybe in character. So the character you choose to develop inakupelekea uzima. You choose to develop inakupelekea mauti. Kwa mwisho wa siku tukigundua hata watu sisi kwamba tukigundua tu kuanzia kwenye ngazi ya mtu binafsi, Mungu alivyotuumba, alivyosema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hakumuumba just an individual kwamba ni just a spirit, ni just a soul, ni just a body. Tukishagundua hivyo, ina maana tutaweza pia kuwa kwenye nafasi ya kugundua kwamba hata sisi wenyewe success zetu at any level sio kwamba zinachotegemea sisi tu.
Thank you. Wakwenda hongea hapo ni kana nilea kutafakari kwamba kuna so many different statements ama misemo ama slogans at times ama movements ambazo zinakuja in a package ambayo they come like looking all good and glamorous and everything. Lakini sijajua kama ni tokea mwanzo kusudi inakuwa tayari haliko zuri ama ni sisi wenyewe tunapokuja kupokea na kutumia. Yeah. Kwamba inakuja kufanya labda kundi fulani vile watu wajisikie vizuri, hence mda mwingine kutaka wabakie hapo hapo. Unajua unapata comfort na unasema hakunaga yani ni kama hakuna cha ziada unapokuwa uko comfortable.
Yeah.
Sababu utakuwa tu umeridhika kuwa hapo na utataka kusogeza mguu na kufanya nini kwamba you are fine where you are.
So comfort ni enemy of success.
Yeah. Kama hautarajii uende mbali zaidi. Yeah, kwa sababu self-made at times inatumika kama against watu ambao they have done well ama they are doing well lakini at some point ni kama walipata ile support ambayo ilionekana kabisa kama this is support. Mfano, mtu ni tajiri leo, ni milionea, ni bilionea, lakini tunajua kwamba ni tajiri kutoka kwenye familia. Yeye ni ameendelea, amesimamia na nini. Ile inafanya kwamba aonekane self-made kama anafanya kazi kubwa kuliko huyu mwingine. Sitaki ku downplay the person ambaye ametoka kwenye humble beginning. Ni tofauti na mtu ambaye hajatoka from humble beginning, kwa sababu huyu of course anatumia effort nyingi zaidi kuanzia kufanya mindset yake ielewe kwamba I can become somebody. Kwamba this yani I can also own this kind of life, I can also live this kind of life, you can be part of this. It takes a lot kuliko mtu ambaye leo amezaliwa amekuta umeme, amekuta barabara zilani, you know, amekutana ameenda shule, amefanya nini. Tayari kuna vitu ambavyo akili yake inapaswa kama these are possible. Huyu mwingine anatumia nguvu nyingi zaidi kusema kwamba kumbe kunaweza kukaa na lami. Unaweza kukaa na umeme, kukaa na gari yako binafsi badala daladala. Umeme unaweza ukawaka ni just point star tu, I mean socket nini hiyo. Tai kawaka.
Yeah, switch just doing.
Switch, yeah, tai kawaka. Take it on play all that, lakini pia natamani ifike point tuweze kila mtu aweze kuwa accountable sehemu ambayo yuko. Kwa sababu unakuta kuna watu ambao hawawi celebrated enough just because walikuwa handed something. Lakini mimi pia nataka ku recognize ama ku appreciate kwamba kuwa handed kitu pia is not an easy thing.
My friend,
mind you are being handed something ambayo wewe sio mvumbuzi.
Yes.
Wewe sio mgunduzi, sio ulianzisha, sio ufanye nini. Ina maana wewe aliyevumbua, aliyeanzisha, aliyefanya, let's say it's a company or what, so it's a business for those kuna namna ambayo ameweza kucommunicate na watu, ametengeneza channels, amefanya nini, kuna ubinafsi wake yeye kama yeye ambaye anafanya kuwa bebe, kwamba maybe she's bubbly, you know, she's 1 2 3 1 2 3. Afi na kwa those are not your characters, you know, the bad person, lakini two characters hamfanani. Tell you that makes a very huge difference, you know. As much as tunasema kwamba rules za biashara hizi ni zile zile, lakini tunajua kabisa customer care atakao kupa bebe na atakao kupa gift tofauti, kwa sababu hata namna ninavyoongea, namna ninavyosmile, namna ninavyocheka ni tofauti, namna ninavyoangalia, ni two different people. Ni tofauti. Sasa umekuwa hivi kitu ambacho kilisha kwa kimeshatengenezwa kwa mifumo yake. Uanze utembee kwenye ile mifumo, then ufanye mfumo wako au stick na ule mfumo na kila kitu kiendelee. Sio tu kibaki into existence. Kiendelee kwa existence na kipaki kuwe zaidi. Kwa sababu kinachoendelea kufanya kwamba aendelee kubaki kwenye ramani ni kwa sababu anaweza kuendelea kucompete na kuweza kubaki kwenye nafasi ama kupanda kwenye nafasi zaidi. Kwa sababu kama point ni kubaki tu, anaweza kaa kwamba okay, tunajua kuna product ya kitu fulani, labda tunajua kuna product ya sabuni, lakini it's no longer competitive kwa sababu zimeshakuja products nyingine ambazo ni nzuri zaidi. Lakini this person amekuwa into the soft, lakini ameweza kuendelea kusimamia ubora wake, umebaki pale tena. Ikizikana sio ubaki, ubaki na uendelee kwa sababu kuna advancements nyingi zinaendelea kuwepo. And then leo tunashindwa ku recognize this person just because alikuwa handed over. Inakuwa sio sawa kwa yule mtu, lakini pia haitufanya sisi wenyewe kuwa sawa. Unajua kwa nini unataka kusema sio baba yake? Fine. Lakini sasa hivi kwamba baba is no longer in existence. Either physically au kwenye ile
nafasi.
Kwenye ile nafasi ya kufanya, na maana this person ambaye anafanya. Lakini nachojaribu kusema hapa ni nje, kwa sababu kama kila mtu ana accountable, sio tu accountable kwenye ku celebrate people, lakini accountable kwenye okay sawa. Yeye ni baba wewe, hicho ambacho ni cha mjomba wako, cha shangazi yako, cha jirani yako, cha kwako mwenyewe, unaweza kuwa na leo ukatolea hesabu
wewe. Wakati hapo ni kuongezea point ambayo sema hiyo kitu nimekumbuka, ambavyo yani hiyo point ambayo ni very deep one, kwa sababu unakuta kuna mtu mimi, one of my sisters alikuwa na duka la biashara. Sasa akamwekaga yani kwamba kuna mtu akawa anamwambia kwamba anambia dada natafuta kazi nini hivyo, like alikuwa yuko kwenye a very tough spot. Basi dadangu akasema, na alikuwa ni the, like they were going to the same church. Kwa my sister akasema ngoja afanyaje amweke, kwa sababu pia itakuwa pia ni kazi kwake na nini,
fanya kazi unalipwa.
My friend, sasa unajua mambo, wewe you are business na nili person, kwa hiyo unafanya, unajua kwamba you have a shop lakini pia si online pia una share na nini. So my sister was, kwa sababu yuko kazini anafanya ile mambo ya online na nini, kupost nini, lakini mtu yuko dukani. Mara amekaa kidogo, mteja anaenda dukani hapo huko, my sister kapost pale, mteja anaenda dukani, anapiga simu. Duka limefungwa. Hapo leo mtu anapost tunafunga saa 12, mteja akaenda saa 10. Duka limefungwa hivyo. Okay. Labda unajua hivi mambo kama hivyo. So what I wanted to say ni kwamba kama hapo ulivyokuwa unasema kwamba yule mtu labda sawa na sasa cha babake, sisi cha nani yake kapewa. Ila wewe mwenyewe tu, kwa sababu Biblia inasema hivi, tukishindwa kuwa waaminifu kwa mambo madogo, tusiwezi kuwa waaminifu kwa mambo makubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wewe tu hapo na alikopa ni kwenye niche. Umeona? Lakini kuwa tu ile mwaminifu kwa nafasi yake was a challenge. Kwa hiyo narudi sasa uendelee kwamba mtu tu sawa, kama ulivyokuwa unasema kwamba tunakuwa tunaondoa ile sense of accountability, lakini pia responsibility, just because tunajipa moyo kwamba bwana yule kapewa mali za familia. But it does not take hilo neno tu kuendeleza hizo mali. There is so much going on mpaka kuendeleza hizo mali za familia kufikia hapo zilipofika. Au ni watu wangapi walipewa mali za familia na hazikuendelea? Miradi ikafa. Kama ni businesses zilikuwa kubwa, they went bankrupt. Kwa hiyo mwisho wa siku, just because mtu amepewa labda mali ya familia, haimaanishi kwamba ye mwenyewe hawek hard ama haput effort.
Lakini pia ni watu wangapi ambao tunashindwa kutoa hizo mali za familia kwa sababu we can't be trusted. Yaani watu wangapi ambao unajua kabisa hapa, yaani sitegemei kwa kweli kwa lolote. Yaani hata mimi mwenyewe sitegemei kesho kutwa I'll handle this over. Unless I'm the last person remaining.
Sio kwamba familia haina mali ya kukupa, ila wewe sasa kiangalia capacity yako,
huyu mwamba kweli huyu, huyu mrembo zaidi ya ku you know, anaweza kufanya kitu chiziane zaidi ya hapo. Lakini sawa, tusiongelee hata mali za familia. Mda mwingine hata unakuta tu kwenye jamii zetu hizi ndogo ndogo, labda ni shule, popote ambapo tupo, unakuta kuna zile responsibilities za hapa na pale za kusimamia vitu vidogo vidogo. Mda mwingine hatupewi, sio kwa sababu kwa sababu sisi labda sio wana familia ni hatukui kwa sababu we have not proved kwamba we can handle them to become something. Na hiyo ni kwa sababu tunavyoonekana the way maybe we handle ourselves, the decision that we make, the choices, what you know, hang out now, namna tunavyoongea, watu tunaongea nao, tunavyosikiliza, hata some sort of response ambazo tunakuwa tunatoa kwenye circumstances tofauti tofauti zinapatoa tunajibu kwamba like
huyo
ili ni jipu hata usijaribu don't dare
kama kuna
na wakati mwingine sorry na wakati mwingine kuna watu trust me wanapewa vitu so for some they've been trusted wanapewa vitu just to prove a point ili kesho wasipate cha kulalamika wasipate sehemu ya kuja kusema
yani kwamba we would have given you but we gave you this and look at what you did.
Yeah. Kwamba inakuwa tu kwamba okay. We know this person atatuletea shida. So let's just give
mwenyewe ajue kabisa.
Afu tunajua
we just give him time or give her time.
Yeah. Kwa hiyo kuna mwingine mtu mzo kwa amepewa kitu thinking that people have trusted you. Lakini maybe wamekupa tu ili wewe mwenyewe uweze kuwa proof that you are down for. Kwamba kesho kishukutu sio ukasema no one gave me a chance. Kuna watu ambao yani they are willing to take that risk. Na hii imenikumbusha kuna episode nilikuwa nasikiliza. I think nimesikiliza last week or this week somewhere hapo. They were talking about different vitu vingine kabisa wako naongelea kuhusu sadaka na nini. It was a very nice na nilio episode, podcast episode. Yeah, and then kuna muda maana alikuwa invested, alikuwa ni pastor. Haka amesema kwamba unajua kuna wakati mwingine watu wako wanaongelea kuhusu sadaka. Okay, original topic we talk about wealth. Yeah, kwamba what does the Bible say about wealth and money? Wakaja hadi mambo ya sadaka and all that. And then kuna muda kwenye ndani ya conversation wakamwongelea kwamba kuna wakati watu wanapewa vitu vinavyoonekana kama baraka. Kama unavyosema kwamba mauti na uzima mara nyingi havini kwenye package imejiandika mauti na uzima. Sasa could have been easier. Hii mauti I'm not going for this. Uzima I'll go for this. Kwa mna mwingine inaweza ikaje ikaonekana like okay it's all beauty and glamorous kumbe ndo mauti yenyewe. Sasa kuna wakati mtu unakuta ni ameng'ang'ana. Mungu kabisa anambia kama this is not for you. This is not for you. Mtu ameng'ang'ana but I want one thing. But then we're smoke. Sababu wewe utaki kusikiliza. Let me give you this. Kwa ndo unakuta mtu anapata hiyo thing and in no time inakuwa ndo source of his or her downfall. Either mauti kabisa di physical au mauti ile kwamba like okay you're no longer to exist na hawezi na kunyanyuka kutokea hapo. Yeah. Kwa kuna vitu ambavyo vinakuja into that package thinking that okay, maybe I've been trusted. Oh God has answered my prayers. Like you know it's not real about that. Ni kwa sababu ulishindwa kuwa humble enough, kukaa enough in the process, kutakuwa kwenye process na kila kitu na vile vitu ambavyo utakuwa kupitia kupata. Wewe ni kabisa ni wewe, you're not trustworthy. Yani umeshapewa all kind of warnings, all kind of teachings and all that, that you have refused to become the person that you are supposed to be. Kwa unapewa tu kwamba okay, ni kama ile unanawa mikono kwamba okay. Tunajua kabisa huyu mwamba ni hivi. Ila kwa sababu na sisi tuko hapa tia lawama. Let's give him this. Kwa Mungu atusaidie kwamba tuweze kuwa watu ambao hatutopewa vitu in the name of laana. Tupewe vitu in the name of baraka. Kwa sababu hata wanasema kwamba baraka Mungu achangamani
na majuto
na huzuni and all that. Kwao isije ikafika point we are being given things or we get things believing kama it's a blessing, kama it's a curse. Na all that imetokana tu na the kind of people that we are. Kwaani Mungu atusaidie, I was scared.
Yani unajua hapo kwenye hivyo na I believe yani ile kwa scared not in a negative lakini kwamba like ile kama mtu inakupa ile motisha kwamba like
motisha lakini na awakening.
Yes.
Kama like a long for something. Ambona you say this is not for me yet. At least not at this time.
Yeah.
And I'm like I want it.
Yeah.
Kama mtu ana miaka 9 anataka kuendesha gari.
Yani kama even in the Bible wana waisho walivyokuwa na safari kutoka Misri kwenda Kanaani. I think walivyokuwa jangwani. Walivyokuwa in the wilderness walilia ile mana. It was not for God to give them. I think I read walivinania Mungu akawapa lakini akawakondesha nafsi. Yaani aliwajibu akawapa ila gharama yake wakakondesha nafsi zao. Kwa mwisho wa siku kama unavyosema na hapo yani mwenyewe nanizidi kunipa awakening ya kwamba okay kuna vitu ambavyo we might be taking them lightly lakini kumbe they have so much impact.
Yeah.
Kwa mfano, kama unavyosema, like ile becoming, like, yani Mungu anaona kabisa kwamba you have not become who you are supposed to be for this.
Yeah.
You have not become who you are supposed to be for this. Kwa hiyo sasa baada ya kung'ang'ana kutaka kile kitu, baada yake, yani I should prioritize me becoming. Kwa sababu if I become, automatically, kile kitu Mungu ataki release. Because I don't think Mungu ana sababu yoyote ya kwamba you've become who he wants you to be and then I withhold kila anachotaka kukupa. Why? Kwa sababu mwisho siku hana sababu hiyo. Najua vile. Kwa mwisho siku, I think yani that's a very, yani like a very awakening state kwa yoyote yale ambaye anasikiliza. Haijalishi how kwa sababu mimi naamini sana kwamba yani no matter how great a human being can be or is right now, lakini mbele za Mungu sidhani kama amefika 50% ya creation ambayo Mungu amemwekea. Yani kwamba kuna wale ambao leti watu wamedesign ndege. Watu sijui wamedesign sijui zinaenda sayari nyingine sasa hivi sijui wanaenda out space. Yani vyote hivyo watu wamedesign sijui meli shilingi nazama meli inaelea inasafiri sijui mfano ile meli gani na one country to another. Yani hivyo vyote ukikaa unawaza and still kuna innovations and inventions kibao every day. Lakini hata hao watu wenyewe, yani mimi hapa binafsi ninaamini kwamba hajafikia bado 50% ya namna ambavyo anatakiwa awe. So najirudia mimi kwangu sasa, mimi ambaye niko hapa sio sawa ku invent because sio lazima wote tuka invent something. Lakini mimi hapa leo asubuhi wakati nasali, when I was in prayers in the morning, nikawa nimepata yani yani kama reflection ama ni kama a vision even ya kwa yani kama like God was telling me sasa mimi binafsi like in my prayers I was just praying and kwa nimeza just simple na fanya prayers and then nikajikuta ghafla nimepata ile msukumo ni wa kulia afu nasikia tu Mungu ananiambia like if only you knew how committed I am to love you yani unge act better if only you knew how committed I am to see you prosper you would have acted better if only you knew how committed I am to protect you yani ungeweza kutoka outside of your comfort zone kwa sababu mwisho siku if you know that I am so committed to protecting you the extent ile usingekuwa unakazana kujilinda sana sana ungekuwa unakazana kwamba Mungu what do you want me to do at this time na sio kujilinda like watu watajionaje itakuwaje itafanya cause like oh God please help me yani if only I could comprehend your commitment towards my life your commitment towards my love kwa nini kwamba sasa nakuwa najiuliza kwamba like hawa watu labda the greatest president dance sijui hawa kina Martin Luther sijui I have a dream sijui nini yani hivyo all those things lakini nasikia tu no wale hawajafika nusu ya Mungu alicho wakusudia kwa sasa narudi kwangu Mungu wangu hata 5% nimefika sugar nasema oh my god yani like I am supposed to become na nikikaa kuna mdi sana kwa naweza mimi nasi I think maybe unaweza kuwa umeshakupata hiyo hali kama hujawahi maybe pay attention kila kuna muda na kuwa na feel kama vile I'm in a shell like I'm suffocating like I need to break free any so physically yeah. Tu ni feel like yani kama like I need to break free I need to break free hapo nikiangalia niko Tanzania nchi ya amani kisiwa cha amani niko zangu like na I can go out na asubuhi nikaamua mwenyewe na yani like kwa macho ya kawaida ya kaka hivi I have all the freedom that I want.
Yeah.
Ila deep down I feel like I am caged. I am in a shell like I just need to break out of this shell. I need to break out of this bubble. Sasa hapo niko kwenye hiyo hali ndo nitake Mungu anipe vitu ambavyo I'm supposed to get them when I'm outside that shell. Sitakufa.
My friend, nataka tuwe kama mwanamke kwenye Biblia.
Kwa kweli, kabisa, kabisa, kabisa.
Kwa sababu kuna mtu alikuwa anasema kwamba that dad, story ya mwanamke kwenye Bible ni baba alikuwa na vijana wake wawili. And then kijana mdogo akaomba urithi wake. Hapo anaomba urithi, the dad is alive and
healthy.
Na mimi naamini kabisa baba alikuwa anajua kabisa huyu haipo kwenye nafasi ya kuweza kumanage all this. Lakini pia nadhani ndio alikuwa hiyo like, okay, fine, take. Nenda, chukua, fanya unachotaka.
Potevu naye jamani.
Yeah, kwa ni kama alikuwa like okay. Kwa sababu umetaka ku prove the point by yourself, let it be proved. Kwa akapewa alichopewa na mkubwa akapewa, mkubwa akabaki, mdogo akaamua kwenda alikwenda. Aka make his choices, aka make his decisions, akafanya aliweza kuyafanya. mwishoni akaishia akaishiwa kabisa. Mm-hmm. Ile ilikuwa unajua ni urithi kutoka kwa baba, it's supposed to be a blessing.
Yeah.
But it turned out to be a curse to the extent alijiona hastahili. Sio tu kwamba unajua kuna ile kwamba okay, sasa sina hela, so I can't afford this kind of life. Lakini ikawa it was deeper than that. Alijiona kwamba okay, I can't even be a son anymore.
Yeah, ikatoka from material things ikaje di kwenye position na identity yake
na identity na kila kitu.
I see. Yeah.
Wakati kuna muda we get things, we lose, we get lost in business. Lakini kuna ile identity ambayo ina back kama like all this, I know God still loves me.
Yes,
I know I'm still a child of God and mafanikio, that's my portion, you know. Kama like okay, I've lost this material thing but I'm still this mean 1, 2, 3. Lakini yeye kwa sababu ilikuwa like okay, it was a total turn. Instead of a blessing to a curse, it's like, okay, I don't know who I am anymore. At least maybe I can position, akaona bora tale na nguruwe. Imagine how bad that was. But I thought, okay, sasa huko nitakufa. Na naona alikuwa bado anapenda maisha yake. So, mwingine angeweza tu kucommit suicide. Yeah, kwa sababu hakukuwa na point.
Alikuwa bado anapenda maisha
yake. Yeah, naona alikuwa ni amepigika, lakini still, mawazo, he was not depressed enough. Mungu aliamua kupreserve. Hey, na tujui baba alikuwa anaomba nini. Just preserve his soul. Just preserve his soul. Let him go through whatever hell he can go. Lakini preserve his soul. We don't know the prayers of those father yalikuwaje. Yeah. Ko Abby anarudi na sala like okay, nimerudi kama nipate tu pakula na pakulala. I'm ready to be kuwa mjakazi, kuwa mtumwa na kila kitu.
Kutoka kwenye sonship mpaka kwenye utumwa.
Yeah. Na mimi najaribu kuimagine namna ambavyo jamaa alikuwa na pride kabla hayo yote hajamkuta.
Tena hapo alitoka na mali. Alivondoka. Mwamba sindo huyu hapa.
Mimi sindo mtu wa tajiri. Sasa sindo nimekuwa tajiri mwenyewe
sindo mimi. Tena, mbina sasa katapanya mali. Kwa maana mali alikuwa nazo.
Kwa za kutosha. Unyo ukiwa haona cha kutapanya bwana ni
hawa. Uwezi kutapanya. Kwa sababu ukiwa, kwa mfano ukiwa nacho kidogo, uwezi ukakitapanya.
Unatapanya
ya my friend. Unatapanya ya my friend.
Unatapanya ya my friend. Unatapanya ya my friend. Unatapanya
ya my
friend. Unatapanya ya my friend.
My friend, please. Yani don't come at us like that.
So yeah, ko when kwa kwa ina tupata kama like okay, kuna vitu vingi vinaweza vikaje in a package of they look like blessing why they are not. Na especially kama ni kitu ambacho like we are forced to receive, we are forced to get na nini. Mungu tuatusaidie.
Amina. Mungu atusaidie.
Na kama it's all about efforts, let's make the right efforts.
Oh yeah.
Yeah. I believe kama praying is part of efforts. Because sometimes you don't feel like praying.
Yeah.
You know.
Yeah.
Giving. You don't feel like giving.
Yeah.
You know, unataka kutoa kuna kwa like mwenye unacho mbona unataka kutoa. Yeah, for like it's a lot of things. So may our efforts be any ikawe part of good efforts.
Amen.
Yeah,
amen.
Na ikatoke from the right source.
Amen.
That is God, that is Holy Spirit.
Amen.
That is Jesus Christ. Kama kusaidia kwa mwisho siku. Tunapokuja kusema kama okay, I've been blessed. Iwe ni blessing ambayo it has no questions.
Amen.
It has no questions.
Amen.
Na
amen.
Amongst it all, kwamba amani ya Mungu itakuwa ni nyingi sana.
Yeah.
Ndio maana nasema kwamba baraka za Mungu zitangamana na majuto ya mauzuri. Yeah. Yeah, amani ya Kristo ikatuamulie. Tunaendelea kwa self-made
billionaires
and millionaires.
Self-made, yeah.
Yeah, tusisahau kuwa na nilikuwa very yani kuwa humble.
Yeah.
Yeah, na kujua nafasi gani. Yani tusisahau nafasi ya Mungu. Na Mungu anatumia watu. Nafasi ya Mungu tusisahau nafasi ya watu. Ndipo anasema bwana mtu akipata pesa utamjua, ndio mtu anakuwa katili anakuwa ni. Lakini no, issue haikuwa hela.
Issue haikuwa kwamba alipata hajapata mlango wa kuonyesha what is inside.
Yeah. Ni kama kitu kimetoka ambacho kime-amplify to the kind of person that he or she is.
Yeah.
Yeah, lakini issue haikuwa hela in the first place. Haikuwa position alopewa.
Yeah.
Wewe utakuta tokea nyumbani alikuwa na vimambo vyake. Ila tu nini, kwa sababu tulikuwa tunaona kwa ukubwa, kwa sababu tayari nafasi yake pia tokea nyumbani haikuwa kubwa hivyo na platform ilikuwa ni ndogo.
Yeah.
Kwa Mungu atusaidie pia sisi pia sisi podcasters.
Amen.
As hosts.
Amen.
As big as we don't know where we are heading, we just know kwamba there's something bigger than this.
Yeah,
kwamba tukaweze kujua kwamba hata kama tutaamua kujiita kwamba we are self-made,
tutaamua kujiita
Yeah, we are self-made successful podcasters. Lakini tunye kadisa kwamba that self is God.
Yeah.
So if we are godly men.
Oh yeah.
Yeah, that self is God. Yeah. We are godly men.
Yeah.
Yeah. Yeah. Mungu akaisaidie kukumbusha every day.
Amen. Amen.
Na mimi tuhambonishe.
Amen. Jamani wazungu akitusikia na Kiingereza cha tunachokifanya.
Maana tunaongea sana na mbozi.
Na mimi hapa kwenye kuongezea hapo, I just want to speak to us all, like the tribe and us all kwamba, I know there's a lot going on, there's so much, too much information, lakini one thing ambacho najua kabisa kwamba, the word of God inatupa clear directions. Kwa mfano, the Bible says kwenye Zaburi, ni jinsi gani kijana isafishe njia yake. Hasa, if the Bible asks that, it means, nimepewa uwezo wa conception yangu. Maana kutoka kwa natoa jibu. So what I want to say ni kwamba everybody should know that. Yani, you have the capacity and the ability to become kama alivyosema Jeti, by putting the right efforts like praying, reading your Bible, associating with the right company. Mimi nimekuja kuendelea niligundua, lakini nimekuja kuzidi kuendelea kugundua kwamba there is so much power kwenye information ya aina yoyote ile, because mimi mwenyewe ni results ama ni matokeo ya information, namna ambavyo imenibadilisha different seasons. There was one season nilikuwa naamini ABCDZ, lakini another season nikapata information nyingine on that same matter, na mtazamo wangu kabadilika, my belief ikabadilika na kila kitu. Kwa hiyo what I want to say ni kwamba I just want to encourage us all kwamba we have the capacity to have the right efforts, na to become the people that God wants us to be kwenye kila season ya maisha. So let's not give the devil a chance ya kwamba cause mwisho wa siku bwana, kwa vyovyote vile, yani as long as we are alive, as long as we are breathing, yani we are serving either God or the devil. We are partnering with God or the devil. Kwa mwisho wa siku, let us use our free will. Let us not allow the devil to deceive us kwamba we do not have a free will. We have a free will. Kweli, circumstances naweza zikatofautiana kwamba mwingine anaweza akawa na free will lakini uko kwenye kifungo fulani. Kwenye nini? But the moment we acknowledge and know that we have a free will, ni a stepping stone ya kuanza sasa kuendelea, kuanza safari ya becoming who God wants us to be in every season of our lives. And tuwe wale watu ambao, kama alivyosema Gigi, tunapata baraka ambazo ni baraka, instead of them looking like a blessing, kumbe ni curse.
Amen. So yeah guys, thank you.
It's
a hope kwamba kuna kitu tumepata, kuna kitu tumejifunza, lakini pia I believe kuna so many awakenings in between all these. Sababu hata sisi wenyewe kuna vitu ambavyo tunaendelea kuwa, you know, kujifunza. Yeah, so Mungu abariki sana. Msisahau subscribe, follow, like, na Spotify sasa hivi kuna namna wameanza kuleta option ya comments. We'll search about it and then tutapa information kwa ambao mnatumia Spotify. Iwe commenting pale iwe rahisi.
Yes, I would love to get comments from the tribe. Oh my God, on our platform.
So guys, thank you very much.
Until
next time, I'm Gift. You can just call me Gigi.
I am Belinda Leifard. You can call me Belinda Baba Leifard.
Oh yeah, so God bless you and stay safe.
Stay safe. See you in May.
See ya.